nino buinza twala itendo lyange
kabaka wae omulungi
nabitacho wamanyi
tata wamanyi
yolina Nintendo Lianfe
Oh
yes Oh Yes Oh Yes Oh Yes Nintendo Lianfe Singa manya obulungi bwo tebugeragera nyizibwa buli lulimi lwatule buli vivi livuname lisinze kwe Yesu omutukuvu
wawewe
me lisinze kwe Yesu omutukuvu Yesu yange, oh yeah.